lay for this one alongside Murphy.
No this time, baby. No need da, lady. No this time, baby, why would I leave me? Katochi mani wangi gwega goti. Wansu wizi nune mira kumukwa no mungi. Kumba mapesa wajamu mukasati. Wandi vadonga mbeni nune manya mufinji. Obufumbo wali wachi yungu nanti. Kula bango kenda na yesi mani bulunji. Lady. No baby girl, katimu genda. Na yati bunde kamu kwa nesengo lentia. No my love, na wecho limba. Gatuchi mani siri laba kusinga. No baby girl, katimu genda. Na yati bunde kamu kwa nesengo lentia. No my love, na wecho limba. Gatuchi mani siri laba kusinga.
No, baga mbatava kununja fawaza. Na yomu kwa nesengo kwenye no neda. Every day gwe no kela no genda jogenda. Okoma woku sene njo womu no neva. Katiguma gwe kaka necho no nchituza. This time nyenda to never to come back. Me tired of the lies and everything, baby, you know that. No waste your time, fi ask me if it cool down.
No baby girl, katimu genda. Na yate bunde kamu kwa nuzengo lentia. No my love, na wecho limba. Gatuchi mani siri laba kusinga. No baby girl, katimu genda. Na yati bunde kamu kwa nuzengo lentia. No my love, na wicho limba. Gatuchi mani siri laba kusinga. No this time baby now. No dia, ukuja kongo ngambo ya gala na kunzita.
No honey. Ngumikiliza nange manya tuse wenkoma.
Hold on love, kale. Uyagala bankube mukatale.
I don't give up, kale. Alina muzalina kusasule nzengoye.
Katimu genda, ayate bundika mkono nzengoleta. No my love, na wicho limba. Katwe chumensi ya wakusina.
Katimu genda, ayate bundika mkono nzengoleta. No my love, na wicho limba.
No baby girl, katimu genda. Na yati bundika mkwano zengo lentia. No my love, na wicho limba. Gatochi manji siri laba kusinga.